Zombie skutaju mu. Hello.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's the kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Gino.
Yes, yes, yes.
Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget.
Hello. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto bono, no. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto bono, no. Shauli zao,
oh, 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 oh.
Kimpango wao,
oh, 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 oh.
Kwani si atuli kwao,
oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapija bebe zao,
oh, 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 oh.
Tumetoka chaka kupigika,
shimo nimetema.
Satuishi ni maisha kideu,
shimo nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shimo nimetema.
Wanangwe, niko wape, tugawano masikini. Hiyo sadaka lawe,
amina.
Mwenye kupata,
apate.
Kidogo chetu,
amina.
Halo, funga mage.
Haya funga mage. Funga maget, aya funga maget, funga maget, aya funga maget, ale funga maget, aya funga maget. Bado kidogo,
yes, 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 yeah, yes, 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 yeah.
Bado kidogo,
yes, 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 yeah.
Kidogo.
Maskini leo tumepata,
oh, 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 oh.
Na wala hatuoni wala tusiki ya kili ya mbwata,
oh, 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 oh.
Saguni leo amemaliza utata,
oh, 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 oh.
Kakule kesa mbwa kala mbwa kupaka kala paka,
oh, 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 oh.
Awe, jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika,
shimo nimetema.
Satuishi ni maisha kideu,
shimo nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shimo nimetema.
Wanangwe, niko wape, tugawano masikini. Hiyo sadaka lawe,
amina.
Mwenye kupata,
apate.
Kidogo chetu,
amina.
Halo,
funga mageti. Haya funga mageti. Funga maget, aya funga maget, funga maget, aya funga maget, ale funga maget, aya funga maget. Bado kidogo,
yes, 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 yeah, yes, 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 yeah.
Bado kidogo,
yes, 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 yeah.
Kidogo,
yes, yes, yes.
Achino wana man, pushi wana man,
push.
Why wana man, why wana man, papi papi lo,
oh.